Gefano hamba senkumbule kai Gabiza mina Okukulinde luthando lunga Bye 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 Betin bezina Jabule singane Usito nana Oh mama Batemele ngami Mina msaifuni reingi 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 Gifundu mete la mabala Gifundu mete la mabala Mina msaifuni reingi Mina msaifuni reingi
exclusive from madnajaw.com.